Tushereke Yanga yetu, sisi magwiji kwenye soka. Tushereke ubingwa wetu daima mbele, nyuma mwiko, tunaupiga mwingi, sisi ndo mafundi. Na bendera ipepe kwa kishindo, shangwe mashabiki, Yanga tuko fiti. Wachezaji wetu tupo pamoja, Arafati na GSM, Engineer Healthy, tupo pamoja daima mbele, nyuma mwiko, tunaupiga mwingi, sisi ndo mafundi. Na bendera ipepe kwa kishindo, shangwe mashabiki, Yanga tuko fiti. Sisi ndo mafundi. Na bendera ipepe kwa kishindo, shangwe mashabiki, Yanga tuko fiti.
Unstoppable, untouchable. Yo, come on everybody, say, we are the champions.